Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi no kuri FM ku murongo w'ijana na 4 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mushobora kutwumva ku rubuga rwacu rwa internet ari rwo www.radio.com, aho munasanga ibiganiro byacu byose. Naho ku mbuga mpuzambaga za Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA Radio yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Icy'uyu munsi tukabaza tuti, waruzi ku itegeko ry'u Rwanda ryemera ko umugore ashobora gutwikira umugore mugenzi we? Umugabo n'umugore bashobora gutanga urusoro undi mugore akabatwikira akazababyarira. Ibi bivuze iki ku muryango nyarwanda? Wowe wumva wakoresha ubu buryo, ubushimi iki, ubunenge iki? Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turi kumwe na Bwana Christopher Sengoga, umuyobozi ushinzwe ubuzima n'uburenganzira mu kigo nyarwanda giharanira uburenganzira no guteza imbere ubuzima HDI. Bwana Sengoga, ikaze mu kiganiro muri sanga. Ye, ndabashimira rero ko mwatuboneye umwanya wo kugira ngo tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko. Duhere ku buryo cyangwa se imvano yatumye ibyerekeye kubyarira undi bishyirwa mu mategeko y'u Rwanda. Mwabibwiraho iki abateze amatwi Ijwi rya Amerika?
Murakoze cyane. Nk'uko wabivuze, nitwa Bwana Sengoga, nkaba kuriye ishami ry'uburenganzira ari kubikubira ikigo cy'ubuzima n'uburenganzira. Icyo navuga ni uko itegeko risanzwe rihari, sinavuga ko ari itegeko ariko n'ingingo imwe y'iri itegeko ry'Ijwi rya Amerika rigenga ibijyanye n'abantu, ndetse ryari rihari muri 2016. Ariko mbere yaho ryari rigenje muri 1999 riza kuvugururwa muri 2015. Ingingo yaryo ya 254 ikaba yaravugaga ko kororoka bikorwa mu buryo busanzwe karemano, ariko ibintu bidashobotse hashobora kubaho kwifashisha ikoranabuhanga mu kororoka. Nyuma bakanavuga iyo ngingo yakomezaga ivuga mu gice cyayo cya kabiri yuko kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga bishobora gukorwa n'abo bireba kandi babyumvikanyeho. Bavuze abo bireba ni uko baba batekereje ko harimo umuntu wa gatatu. Iyo mvugo wa gatatu babanzaga kureba abashyingiranywe b'umugabo n'umugore, cyangwa se abafite imishinga bw'ukumwe n'umugore, hanyuma icyo gihe baba bifuza kororoka hakoreshejwe ikoranabuhanga, uburyo bwitwa IGF, ubwo buryo bafata intanga z'umugabo bakazitera umugore, umugore akaba ashobora gusama. Icyo gihe ntacyo byaba bitwaye kuko nta masezerano aba akenewe, kubera ko umugore n'umugabo mu buryo busanzwe baba bumvikana gukororoka. Icyiciro cya kabiri cyabaga kirimo ni uko igihe bitagenze gutyo wa mugore adashoboye kororoka none yikoresheje ibikuru n'izo nyengeri kumutera intambwe, hari ubundi buryo bw'uko ashobora gutwikirwa bakamubyarira bakamuha umwana. Aho niho hakunze kugaragara ikibazo, kubera ko hagomba kuzamo umuntu wa gatatu ariwe uzaba wemeye gutwikira wa muryango. Mwera rero muri 2016 iryo tegeko rigeho, ntabwo twashoboye gukurikirana cyangwa se kumenya ka nyinshi mu Rwanda zagiye ziba zaho hari uwasabye kubyarirwa, ariko ka imwe twamenye cyane ni yabaye muri 2020, aho umuryango w'umugabo n'umugore bari bamaze igihe cy'imyaka irenga 10 barabuze urubyaro, ariko babasuzumye bigaragara ko umugore ari wari ufite ikibazo, baza kugana ubuvuzi. Bavuze ko bagiye kuri IVF center cyangwa se ikigo kimwe mu bigo bishobora kubafasha kororoka hakoreshejwe ikoranabuhanga, i Kanombe ku bitaro bya gisirikare. Umuganga akababwira ko ntacyo bitwaye, serivisi yayiba. Ariko ikibazo gihari ni uko nta mategeko dufite, nta n'amabwiriza agenga isano izaba iri hagati y'utwita n'uwo batwikira ndetse n'umwana uzavuka. Babajije muri Minisiteri y'Ubuzima ibabwira ko igihe amabwiriza atarajyaho nabo nta kindi babafasha. Bagiye babagana batekereza ko ari urwego rwa Leta rushobora kubafasha ku bijyanye n'ubuvuzi, kuko mu mategeko byari biteganyijwe. Bababwira rero ko nta mabwiriza yashyirwaho. Bavuze ahandi babariza byabaye ngombwa ko bajya mu rukiko rw'ibanze rwa Kagarama, aho basabye ubucamanza kwemeza amasezerano bagombaga kugirana n'uwo bari basabye ko abatwikira. Umucamanza muri urwo rubanza amaze kurwumva asobanura ingingo ya 254 avuga ko iyo ngingo iyo bavuze ko bigomba kumvikanwaho n'abo bireba, abo bireba bivuze umugabo n'umugore nta wundi wa gatatu ugomba kuzamo, bivuze ngo bavuye muri urwo rubanza bafite umwanzuro utabafashije kubona cyangwa se kuba wabasubiza ikibazo bari bafite. Byatumye rero biba ngombwa ko bajya mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ndetse aho twasabye urukiko kuba inshuti y'urukiko kugira ngo dusobanure ko uyu muryango bari bafite uburenganzira, ariko cyane cyane umugore wari ufite ikibazo cyo kutabyara yari afite uburenganzira ko yashaka kumutwikira. Ukurebye mu itegeko nshinga mu ngingo ya 21 ivuga ko buri munyarwanda wese afite uburenganzira kugira ubuzima bwiza, kuba ndetse n'itegeko rigena ubuzima bw'imyororokere ya muntu mu ngingo ya 3 rikavuga ko umuntu ashobora kuvurwa ubugumba cyangwa gufashwa kuba nawe yagira ubuzima bwiza. Muri ubwo buryo rero twasobanuye ko wa mugore cyangwa se wa muryango umugabo n'umugore bafite uburenganzira ku buryo bashobora gutwikirwa igihe babonye ubatwikira bakabyumvikanaho. Urukiko rwaje kwanzura rero ruca urubanza ruvuga ko babyemerewe, hanyuma bakora amasezerano, ariko muri ayo masezerano hakabamo ibintu bitatu by'ingenzi. Hakabamo ko umwana igihe azavuka agomba guhabwa wa mugore wamusabye, aho wita commissioning parent cyangwa se commissioning mother, hanyuma nawe n'uburenganzira bwa wa wundi batwikira bakarindwa ariyo nsanzwe p mother. So urukiko rero nyuma yaho nta zindi mpanza twagiye twakira, ariko ibaza ko kuva urukiko rwari rwemeje ko byemewe byari bikomeza gukorwa n'undi wese wari ubikeneye akaba barashoboraga gusinya ayo masezerano. Dusubiye rero ku itegeko ry'umuryango noneho ryavuguruwe muri uyu mwaka mu kwezi kwa kane, rikaba ryarasohotse mu igazeti mu kwezi kwa karindwi ku itariki 30 mu ngingo ya 249 iteganya ko kororoka nanone bishobora gukorwa mu buryo busanzwe bitashoboka, hakabaho kororoka hifashishije ikoranabuhanga. Avuga ko bizabaho amabwiriza yandi azaba n'iteka rya minisitiri rigena amabwiriza y'ukuntu ibindi bigomba kwitabwaho no gukurikizwa bigomba gukorwa. Kugeza uyu munsi icyo twavuga gisa n'icyahindutse itegeko nuko iyo ngingo yari itanzwe, ariko uko yaje bisa naho leta yafashe umurongo wo gushimangira ko kororoka yifashishije ikoranabuhanga bigomba gukorwa n'abashyingiranwe, tuvuga abashyingiranwe n'abasezeranye imbere y'amategeko bombi.
None umaze kutubwira ibyabaye mu kwezi kwa ngira ngo kwari ukwezi kwa cyenda mu 2022 tariki 11 nibwo urwo rwanza rwabaye, ariko ubu abashaka gukora ubu buryo batangira bate, banyura mu zihenzira cyangwa bifashisha izihenzego bitagombye guca mu nkiko cyangwa
ngira ngo abo bari mu nkiko nta mabwiriza yari yajyaho. Ariko hari itegeko rishinzwe itegeko kubera ko hagiye hagaragara icyuho dufitanye n'indi miryango gukora ubuvugizi, hanyuma minisiteri y'ubuzima itangiza umushinga w'itegeko rigena imitangire ya serivisi. Uwo mushinga ukaba waranemejwe n'inama y'abaminisitiri muri uyu mwaka bigaza mu kwezi kwa karindwi. Ibibazo mu mushinga niwo ugerageza gusubiza ibibazo byinshi abanyarwanda benshi bibaza, kuko ugaragaza ninde ukwiye gutwikira undi agomba kuba afite hagati y'imyaka makumyabiri n'ibihumbi na mirongo ine, hanyuma urumva ko munsi yaho yaba atemerewe ari ugutanga intanga cyangwa se gutwikira undi, bakanavuga ko ayo masezerano agomba gukorwa hagati y'abantu babiri cyangwa se impande zombi, agasinywaho agaterwaho umukono na noteri. Bivuga ngo ayo masezerano yagombye kwemezwa imbere ya noteri, ariko igihe mu kanya kivugana ni ukuvuga ngo uyu munsi ushatse iyo serivisi, uburyo gusa bushoboka bwaba buhari yaza ko ari ugukora amasezerano ngo aramutse atemewe basubira imbere y'urukiko, kuko niko byagenze mu rubanza rwarangiye. Mvuga ko itegeko rihari ntabwo ritanga umurongo mugari ukuntu abakeneye serivisi bagomba kuyihabwa, bivuze ngo kugeza uyu munsi nta murongo uhari. Umushinga dufite w'itegeko waremejwe, ariko inteko ntiraza kuganira kureba ese amabwiriza azajyaho iteka rya minisitiri rizashyirwaho kugira ngo noneho dushyireho ibisabwa n'uko bigomba gukorwa birajyaho. Uyu munsi uracyari umushinga wemejwe gusa uzagera mu nteko bawujyanire ndetse banawemeze.
Komeza.
Wareba umushinga wareba ingingo uko yasohotse mu itegeko ry'umuryango, ukabona ko ifunga itanga uburenganzira ariko ikabutanga kuri bamwe igafunga, ikavuga ko abemerewe ari abashingiranwe. Nuko ngo abadafite n'akashyingiranwe ntabwo bumvikerewe kubona serivisi yo kuba bakororoka hifashishijwe ikoranabuhanga. Uko babitekereje niwo murongo umwe muri mushinga w'itegeko, akaba nawo warakurikije uwo murongo, nubwo wagiye udetaye ushyiramo amabwiriza bigomba gukurikizwa byose, ariko nawo wagumanye wa murongo nk'uko abangemerewe ari ba bandi bakingiranwe. Bivuze ngo aba bana nk'umugore n'umugabo bakarabirengera imbere y'amategeko, uburyo gusa bwo kubona iyo serivisi cyangwa se kubona ubwo burenganzira byabasaba kubanza kunyura ku murenge kugira ngo ubushyingiranwe bwabo bwakwemezwa n'amategeko babone kujya kwakira serivisi.
Nyemerera rero noneho iki kiganiro cyacu abaduteze amatwi hirya no hino mu karere baba batangiye kutwandikira no gusaba ko tubaha ijambo. Nyemerera tujye ku murongo wa telefoni twakire Gaddafi Goodman, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ego, murakoze cyane.
Uherereye he?
Ndi muri Kenya mu ntara ya Turkana West. Nubwo ndafise ikibazo n'igitekerezo. No kuvuga je no nagomba kuvuga kubaza nti imbere yuko bazana ubwo buhinga oba baragize nka leta yaba yarakoze ubushakashatsi mu bindi bihugu aho ibyo aho byatanguriye bakiga bakaraba kubana baba barabutse mu bwo buryo bakaraba uburyo behavior zabo ingene mungeso mu kumenya ubwenge nka psychology ko bintu nk'ibyo ko akura bafite ubwenge bameze neza mu mico no no mu sindi ko mu gukura kwabo aka bibazo bagira kabiri bo abaragize icigo kwiga kugira nk'ubushakashatsi canke kugira nk'itohoza mu bagihugu batoto tuvuga abanye ngo baba batiza mu batazi ibintu byo bintu bya technology yo kugwa kwego barabibumvisha neza ku buryo babyemeye ikindi novuga ko boba baragishije inama nk'abihebeye Imana nawe akagira icyo abahanuye kubera hari uburyo Imana yapanze uko abantu turondoka kandi ibyo ibi bintu bizanwa n'iterambere bimwe bimwe ntawuzi iyo bizanana hari byo bishobora kuza mugabo mu kazotugira ingaruka mbi wasanga ngiye nko kwandika bihe Imana ugasanga twikwegera urubanza rwa nyuma ko ruzodutsinda sinzi rero ko baba barafashe umwanya wo kuvugana n'abahe n'abihebeye Imana nabo bakagira icyo bahanuye ko nabo babyemeye ibyo ndabivuga gutyo kubera nko ngaha muri Kenya hari igihe haza amategeko y'ibintu bimwe bagomba nko gushyira ama microchip mu bantu mugabo ukumva turwego rwa katolika rwabihakanye ukumva ati abajeje isengero cyangwa abanyagihugu abaserukire abanyagihugu bato bato amashami kanaka ya bya sekuriti gaca ibiheba ntibavyigira baziha intu leta itosipanga yonyene yonyene yuko guhejura igasubiza abanyagihugu gashishoka ibyemezo bakwiye kuraba neza ibintu bimwe bimwe ntibashobora kubabyemeza mu buryo bunyarutse iki nacyo uko kuntu ino yakarasigura uwo mwubahwa numba yavuze neza avuga ati bikorwa ku bantu bashingiranye kandi bashinganyuce mu mategeko aho ni sawa icyo numba ni cyiza
Bwana Gaddafi Goodman reka tugushimire cyane aho ngaho muri Kenya mu ntara ya Turkana West ugira umunsi mwiza
yego namwebwe
Bwana Sengoga wumvise ibyo Gaddafi amaze kuvuga afite ibibazo bitatu by'ingenzi wa musubiza
Nabyumvise ikibazo cya mbere arimo aravuga tese haba harakozwe ubushakashatsi kugira ngo leta irebe niba abo bantu abana bavuka muri ubwo buryo nta kibazo bibatera namubwira ko atari umwihariko w'u Rwanda serivisi cyangwa se kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga n'ibintu bisanzwe bikorwa ndetse no mu bindi bihugu anabaza niba harabanje kurebwa niba hari ubushakashatsi bwakozwe hagiye harebwa ibindi bihugu uko bimeze Ubwongereza barabyemera muri Afurika y'Epfo barabyemera ariko bose ikintu bahuriraho ni uko mu kubyemera bashyiramo irengayobora bashyiramo limite kugira ngo abagore b'abanyantege nke baricyo rimwe batazarigwamo uburyo bahinduka ibikoresho by'abafite amafaranga ariko icyo nabyiraho cyane ni uko abana bavutse muri ubwo buryo nta kibazo bagiye babona ubushakashatsi bwagiye bugaragara hirya no hino bigaragara ko bameze neza bameze nk'abandi bana ndetse ko nta tandukaniro riba rihari kubera ko ubundi birangira uburyo yasanye ari bwo butandukanye ariko umwaka ukoramo nibaza ko nta gihinduka ari bumwe ikiba cyarahindutse gusa ni uburyo wa mugore aba yarasenye ikindi nibaza ikibazo cya kabiri niba ari cyo cya kabiri cyangwa cya gatatu haracya havuze ko abanyamadini binabigoye ariko nibaza ko amategeko yose yashyizweho areba abaturage muri rusange kandi itegeko nshinga rivuga ko leta y'u Rwanda itagendera ku madini ari fekitora twe ivuga ngo itekereza abaturage ntabwo iba iri buryo kugira ngo ecu niba ari mu idini runaka wararyumva cyangwa arabyemera yarabyumva cyangwa arabyemera kuko yahisemo kuba leta ijya neza leta igendera uburenganzira bwa muntu ibyo rero ubwabyo bikaba bituma ishobora kureba mu nyungu rusange z'abanyarwanda bose n'icyo kibabereye ariko byanashoboka ko igihe itegeko ririmo rikorwa habaho ibyo bita centralization mu buryo bwose kiliziya katolika n'undi baza hafi 20% y'ubuvuzi bwabo so nta numva bitaba ikibazo kuko ko yaba itara kishijwe inama cyangwa se ngo umve uko bareba uko babyumva ndetse n'abandi bose kubera ko itegeko rikorwa habaye consultation habaho kubaza abantu hakabaho kugisha inama no gutanga ibitekerezo sinibuka ikindi kibazo icyo
gifitanye isano n'icyo ngicyo yabazaga niba hari ubushakashatsi bwabanje gukorwa mu baturage ndumva nacyo mwugishubirije rimwe
navuga ko n'ibindi nishije mu kiganiro cy'ubuzima tubaha inzobere zane n'imikuru y'imikigo kuri famili cyangwa kuko yakeneye serivisi nuko abanyarwanda benshi bazi ko serivisi nziza kandi kugeza uyu munsi bavuga ko kuri gushyira ibyo kwitaza eshatu cyangwa se ahantu iyo serivisi ishobora gutangirwa kuko urufaya yifashishije ikoranabuhanga akavuga ko kimfayitso ibitaro byitiriwe umwami fayisari ibitaro bya gisirikare Kanombe ndetse ngira ngo na mediyibarimo hariya bakimuherera aho serivisi barayitanga ariko usanga kenshi abaturage batabizi navuga rero ko kumenya ko abaturage bayikeneye barayikeneye kubera ko byagaragaye no muri urwo rubanza nk'umuryango wahagurutse ukagomba no kujya mu rubanza abenshi mu biganiro tugenda dukora ku bukangurambaga n'ahandi mu biganiro bitandukanye no ku maradiyo ugenda wumva abaturage banavuga bati ntabwo twari tuzi ko iyo serivisi ihari ibyo ngo byibuze barayikeneye ariko ntibanazi ko ihari n'igihe yaba ihari hakenewe gukorwa ubukangurambaga kugira ngo abaturage bamenye ko uburenganzira babufite kandi bashobora kujya kwaka iyo serivisi.
Reka twakire Mbarubukeye Thomas ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Mwiriwe
uherereye he? Ni ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nitwa Mbarubukeye Thomas, ntari mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru.
Yego. Komeza turakumva.
Bo, njyewe hari ibyo nibaza. Ubwo ngiye ko nyine nabona ubwanditsi cyangwa se igisubizo. Ntekereza ko ubusanzwe uburyo abantu bororokamo dusanzwe tubuzi ntabwo ari ibyo uburyo busanzwe tuzi uburyo abantu bororokamo icyo cyaza kiraje kije gusubiza iki ko numva n'ubundi hari kuba ubukangurambaga bwo kubimenyesha abantu abo bantu babimenyeshwa ntekereza ko bakabaye bo aribo bafite ikibazo cyo kuvuga ngo ko dufite iki kibazo mu Rwanda ukurikije uburyo abantu bororokamo ntekereza ko ku rwanjye ruhande ntekereza ndavuga ni ubwo buryo bwo guhuza abantu ubwo buryo byari ibintu bikenewe cyane ku buryo babitorera itegeko ryo kuba ryabishyigikira.
Urakoze cyane, arakumva umutumirwa, reka agire icyo abikubwiraho.
Arakoze cyane, nk'uko abivuze urumva ni ikibazo arimo abaza ese burakenewe cyane ku buryo n'ikintu itegeko
ikinyabuzikoryagorene cyane kureba igipimo cy'imikino kimwe
kubera ko cyane bizakenerwa na wa wundi nyir'ubwite wahuye n'ikibazo cy'ubugumba cyangwa n'ibindi bindi bishobora gutuma utubona amahirwe yo kororoka nk'abandi mu buryo busanzwe icyo gihe serivisi ikaba yamuhabwa kubera ko we yahuye n'ikibazo. Nibaza ko iyo leta ireba iby'abantu bakeneye ntago ireba umuntu umwe gusa cyangwa se uburyo busanzwe ariko igera na ba bandi kabone n'aho baba ari bake ariko nabo bashobora gufashwa muri ubwo buryo. Gupima rero ko bikenewe cyane byaba bigoranye kuko nubwo baba ari babiri gusa babikeneye byaba ari cyane kuri bo kubera ko baba bakeneye serivisi kandi leta ifite inshingano yo kureba gukora uko yakora kose kugira ngo abo bantu babone serivisi.
Naho hari imbogamizi mubona ubu buryo turimo turabona ibyiza bushobora gufasha abantu bafite ikibazo, ariko hari imbogamizi mubona ubu buryo bushobora kugira ku muryango nyarwanda cyangwa ku mibanire ya rubanda?
Imbogamizi ntabwo imbogamizi zina zigaragaramo nuko uriya mushinga w'itegeko agerageje kubitekereza kugira ngo urebe ko wakemura izo mbogamizi. Muzina muri mu mbogamizi nariya kongozingo niko agira amategeko aba adasobanutse neza ashobora kubamo niyo gukoreshwa abagore bafite amikoro make bakaba bashobora gukoreshwa gufatwa nk'igikoresho mu gihe abafite ubushobozi n'amikoro adashobora kujya babishyura kugira ngo aba batwitire ndetse bababijyanire. Ibyo bikaba byateza ikibazo muri sosiyete nyarwanda. Ariko nanone kuba itegeko ritarimo kwemerera abatarashyingiranwe nabwo ubwabyo ni ikibazo, kuko ntabwo byabashije kureba ko hari abantu no kumenya imibare y'abanyarwanda babanye nk'umugabo n'umugore ishingiye byinshi rero babashaka ko babanza kujya gusezeranisha nyuma yo gushingira imbere y'amategeko ubwabyo bitewe n'ishobora kuba imbogamizi cyangwa se umugore ushobora kuba ahari umubyeyi runaka akaba yifuza kuba yabona umwana aba umugabo yaritabye Imana cyangwa atamwifuza no gushaka cyangwa yaratandukanye n'umugabo akaba nta wundi mugabo ashaka. Ibyo byose nibaza ko bizatera ikibazo muri sosiyete nyarwanda, kubera ko ibyo biciro by'abantu bazaba batabonye uburenganzira kandi bakwiye kuba bemererwa n'amategeko, kuko yakwiye kuba arengera abantu kimwe.
Umunsi ku wundi mukora mu birebana n'amategeko ubuzima n'uburenganzira bwa muntu, mubona iyi ngingo wenda haracyari kare kubera ko ntiramara igihe kinini cyane, ariko mubona yarakiriwe ite muri rusange mu muryango nyarwanda? Muri rusange mu muryango w'abanyarwanda mubona byarakiriwe bite kuba ibi bintu byaremewe?
Navuga ko kugeza uyu munsi byagorana ku buryo umuntu ashobora gukora ijanisha cyangwa akavuga ati byakiriwe ku kigero nk'iki cyangwa muri ubu buryo. Ariko nk'uko kare naho ariyo ndikomozaho, nuko nk'uko byahoze mu itegeko benshi batari banazi ko mu itegeko birimo n'uyu munsi kuba bibyabusemo ingingo yagarutsweho cyane mu binyamakuru hano ndetse no hanze. Benshi bagiye babitangaho ibitekerezo bitandukanye, hari abumva ko bije gukemura ikibazo cyari gihari cy'abantu bashobora kuba bafite ibibazo byo gutuma batororoka mu buryo busanzwe. Ariko nanone hari abavuga bati ibyo si ibyacu, kubera ko abanyarwanda twakwiye kugumana indangagaciro tukororoka mu buryo busanzwe. Nibaza ko byakwakirwa cyangwa uko byakiriwe ntabwo ushobora kugeza imibare yose muri rusange, kuko ibiganiro bitangiye vuba, abantu barasa naho benshi ari bwo batangiye no kumenya ko iyo serivisi yari iteganyijwe kandi hari. Nibaza uko iminsi igenda ishira tuzarushaho kugenda tumenya ko abantu ari ababishyigikiye ari ababirwanya, byibuze ku mpande zose tukamenya ko igihe runaka dushobora kuvuga tuti umubare munini mu banyarwanda barabyemeye, cyangwa se umubare muto cyangwa munini baracyabihakaracyakurwanya ko izateza ikibazo muri sosiyete nyarwanda.
Uyu yitwa Clema Nimpaye yatwandikiye avuga ati iyo umwana avutse akuze bamubwira ukuri kuko byagenze, iryo tegeko ryabo riha uburenganzira bw'uko iyo bibaye ngombwa uwo mwana bazahura n'uwamutwaye uwamutwite amezi 9 akanabaza ati bamubwira ukuri uko byagenze. Niba bamubwira ukuri ntabwo bishobora kumugiraho ingaruka mu mitekereze ye.
Alo karame ntabwo nari kumva neza biri gucika ikipu.
Wanza imvura ntabwo yatubaniye uyu munsi yatumye tutumvikana neza. Nari ndimo nsoma ibyo twandikiwe n'uwitwa Clemani Maye abaza ati iyo umwana avutse yakuze bamubwira ukuri kuko byagenze, akavuga ati se iryo tegeko ryaba ryemera ko uwo mwana yazahura cyangwa nuwa mutwaye amezi 9 bakabonana hanyuma akanabaza ati se ubwiyo babimubwiye akuze ntibimugira hingaruka mu mitekerereze ye
Ngerageze kumvaho ikibazo cya nyuma cy'amezi 9 sinzi niba ari umubyeyi wamubyaye niba yarazaga ko amategeko yemera ko umwana amenya uburenganzira bwa nyina bwite cyangwa se niba avuga uza uwamusabye ariwe commissioning parent akaba ari uzanamurera kubera umubyeyi ntabwo hagati aho namenye neza yabarizaga ku ruhe ruhande
arabaza hanyuma yo kumutwita bakamubyara bakamutanga niba biciraho atongera kubonana nuwa mutwise akanibaza niba yakwemererwa kubonana nawe mu gihe yaba abishatse noneho akanibaza niba ntangaruka byagira ku mwana kumva ko uwa mutwise yatandukanijwe nawe niba bitamugeraho ingaruka mu mitekerereze
akenshi biterwa n'amasezerano ababyeyi baba bagiranye kandi biterwa ubundi n'ibihugu ko bishobora kubifata kuko iyo bashyizeho iteka rigena uko serivisi zatangwa n'uko procedure yose izagenda hari ibihugu bavuga ko uburenganzira bw'umwana bwakwiye kwitabwaho cyane ariko nanone ibyo bita best interest of the child cyangwa se bwa burenganzira bw'umwana kuba bwashyirwa imbere iyo barebye ifitiye umwana akamaro cyane cyane mu burere bw'ejo kandi kugeza uyu munsi nta namwe wari ugaragaza ko umubyeyi yayo wabyaye umwana ari we umuhe uburere bw'ejo kandi umwana uwo akuriye mu maboko akaba yaramuhaye uburere bwiza akamurera akamuha ibikenewe byose akamwigisha akamugira inama niho umwana akura yisanzura kuri uwo mubyeyi kandi akumva ko ari we mubyeyi umubyara igihe rero amaze gukura akaba yabimenya akamenya ko umubyeyi wamubyaye atariwe nyirubwite wamureze icyo gihe ushobora kurebwa na wa mubyeyi w'umwana abarwayi icyo bashobora kumufasha basanze ibyo bita best interest of the child nko kumenya umubyeyi we cyangwa ababyeyi be bwite ari byo byamufasha ntacyo bitwaye ariko nanone basanze kumenya koko ababyeyi be bwite cyangwa umubyeyi we bwite bishobora kumuhungabanya bashobora kubimuhinga akuko iyo umwana akiri umwana nyine aba akiri umwana kenshi agenerwa afatirwa ibyemezo ariko mu nyungu ze no kureba ni iki cyamugirira akamaro
reka dusubire ku mirongo ya telefoni twakire Gakwavu ikaza mu kiganiro muri Sanga
urabo neza Joseph
ikomera cyane
ukomera mukomeye
uherereye he Gakwavu
ni Gakwavu Gisagara mu Rwanda
ni ikibazo ni igitekerezo
ni igitekerezo hamwe n'ikibazo iyo sisiteme yo gutwitira abantu ntago ari umuco nyarwanda rwose kuko uriya njye ndibaza ni gake cyane ino hano mu Rwanda babikora ese buriya nk'iyo ikibazo ngenda mbaze iyo umuntu atwita iyo undi wenda bikaba ngombwa ko inda yavamo ese ku kijyanye n'igihembo uwari utwita iyo nda bamuhemba bingana gute ese ubu nimero y'uko bamuhemba ni ayahe mafaranga bagenera umuntu yatwitiye
urakoze cyane Gakwavu reka tubaze umutumirwa niba hari icyaba kizwi kuri ibyo ngibyo uwajije urabaza uti inda yivuyemo wenda igihe kitageze bigenda bite hanyuma ukabaza niba hari amafaranga agenerwa uwatwise mu buryo buzwi bwemewe nibyo ngira ngo yagiye igakwavu ariko ibibazo bye byari byo ngibyo bwana Sengo gasinzi niba mwabyumvise
twacyumvise ndiba yakurikiranye mu ntangiriro z'ikiganiro twavuze ko uyu munsi uretse ingingo gusa imvugo igikwe gukorwa ntabwo idetaya amafaranga runaka akwiye guhabwa ariko indebyo mu mushinga w'itegeko ndetse n'ukuntu ahandi biteganyijwe bavuga ko adakwiye guhabwa adakwiye kwishyurirwa ko yabatwitiye ahubwo akwiye gufashwa mu guhabwa ikiguzi gikwiye cyo kumufasha mu bintu bitandukanye ariko cyane cyane birimo igihe cyo kwivuza kuba atwite igihe cye niba ari akazi yari afite bikaba bishobora kumubuza gukomeza akazi bavuga ko ari ikiguzi gikwiriye reasonable cost ariko ntabwo badetaya kuko ntibamenya nta sitandari yabaho nta buryo buhari bwahurirwaho bitewe n'ibyifuzo cyangwa se n'ibikenewe umuntu waba watwikiye undi cyangwa umuryango umunsi rero navuga ko bashobora kureba gusa ikiguzi gikwiriye cyamufasha mu kwivuza mu kubona ibintu by'ibanze yaba akeneye icyo navuga rero ni uko nta mafaranga runaka yagenwe kandi no mu mabwiriza nta gihugu na kimwe cyashyizeho amafaranga runaka agenwe atayandi azahabwa umuntu uzakwite kugira ngo hirindwe kuba wa muntu yagaragara ko arimo gukoreshwa n'igikoresho cyo kunguka amafaranga
naho ku bijyanye no kuba yayitwita ikavamo igihe kitaragera
bimwe mu bibuzizwe muri sinzi uko navuga mu kinyarwanda ariko mu byo bita ethical consideration y'uko bavuga ko igihe umugore yemeye gutwita ariwe wasaragakimaza cyangwa wa mubyeyi nyine wemeye gutwita kuko bamutera za ntanga gutwitira wa muryango cyangwa wa mubyeyi bavuga ko agomba gukora uko ashoboye agatwita inda kugeza umwana avutse akwiye kugira icyakora icyo ari cyo cyose cyatuma urugendo rwa yanda ruhagarikwa cyangwa kuba yakuramo yanda ibibazo bishobora kubaho ari ibyago yanda ikikuramo ibita mitikare cyangwa akarwara akagira ibindi bibazo icyo gihe ntacyo yabazwa kubera ko n'ibintu byaba bitandukanyeho ariko akaba ategetswe kwirinda ibyamuturukaho bishobora gutuma porosesi na porosedire n'urwo rugendo rwose hagaragara mu kibazo
dusubire nanone nshingire kuri icyo ngicyo gakwavu w'igisagara yarabajije abaza ku bibazo nk'ibyo ngibyo iyo mu by'ukuri iyo havutse ikibazo hagati y'abumvikanye kubyara muri ubwo buryo gikemurwa nande gikemurwa gite
gikemurwa n'inkiko kuko ni ukuvuga ngo nk'uko n'abandi bagiye mu rukiko rukemeza ibigomba kubahirizwa no gukorwa kandi amasezerano yabo rukayemeza uyu munsi ni umushinga w'itegeko dufite rigena uko serivisi z'ubuvuzi zitangwa uracyari umushinga mbigarukeho uwo uravuga ko bazajya bajya gusinya amasezerano nk'uko bisanzwe imbere ya noteri noteri niwe uburyo bita validesheni cyangwa kuyahisha agaciro icyo gihe rero agize ibibazo n'ubundi amasezerano mu masezerano yabo bashyiramo uburyo bazakemura ibibazo bizakomoka kuri ayo masezerano ariko akenshi twirinda nuko bashyizemo uburyo bizakemuka bashobora gukemura ayo makimbirane cyangwa kutumvikana muri ubwo buryo ariko igihe baba batandukijemo babikoreye mu rwanda amategeko y'u rwanda n'ubundi areba amasezerano azagana inkiko barebe itegeko cyangwa se amabwiriza n'amategeko areba amasezerano avuga iki ku bagiranye amasezerano igihe yaba yabaye itegeko hagati yabo haba kutumvikana kuko bakareba mu ruhe ruhande utakoze inshingano zayo
mwebwe musanzwe muri abanyamategeko uyo urebye uyu mushinga mu byukuri hari icyo reka bambwiye yuko hari umuntu uri kuri telefone reka tubanze tumwakire ni Nsengi yumva Yusuf ikaza mu kiganiro muri sanga
murakoze
cyane uherereye he Nsengi yumva ni ikibazo cyangwa n'igitekerezo utanga urabaza cyangwa n'igitekerezo utanga kuri iyi nsanganyamatsiko
ndayibazaho cyane ese umubyeyi aramutse yemeye gutanga gutwitira abandi bantu yarangiza akabyarira abandi bantu wa mwana akamufata akamutanga wa mubyeyi aba yitwa nde kuri wa mwana
uravuga uwamutwise akamutanga asigarana iyihe sano nawe
nyine ndavuga gutyo umubyeyi araza aratwitse atwitse umwana ariko imyanda ariz'abandi ab'izindi mubyeyi n'ubundi akabyara yamara kubyara umwana bakamutwara ese wa mubyeyi ashobora kugira uburenganzira kuri wa mwana we yatwitse
nuko muri make urabaza uti umwana aba ari uwande n'uwamutwise cyangwa n'uwabatanze urusoro
yego nicyo nabazaga
arakumva mutumirwa nakubwira
murakoze cyane umwana arababyawe bamutwise muri icyo gihe akaba uwamusabye ko bamutwikisha niyo mpamvu haba habayeho amasezerano yuko umubyeyi umwe adashobora kororoka mu buryo busanzwe yasabye undi mubyeyi kumutwikira amasezerano bakabyandika akayemera amutwikira icyo gihe rero ijambere ububasha bwakigeye agatanga wa mwana yaaundi
no kuvuga ngo birangiriraho
aba byinjiye muri business igomba aba byinjiye muri business
urakoze cyane ngira ngo Alexine yukuri Nsengi yumva Yusuf ngira ngo urabyumvise reka twakire Brian ikaza mu kiganiro muri sanga Brian ntabwo nkumva Brian ntabwo telefone ndumva zitameze neza reka dukomeze nkomeza nkubaza ikibazo nari ngiye kukubaza bwa nashingoga navugaga nti mwebwe musanzwe muri abanyamategeko mukora mu bintu bijyanye no kumenya amategeko n'uburenganzira mu rwego rwo guteza imbere ubuzima mukurikije ko mubona iri tegeko murabona ko hari uburyo rikwiriye kunonosorwa rigashyirwaho mu buryo bwihariye ibyo muvuga bitarimo bikongerwamo cyangwa mubona kuba ari neza uku byihagije abantu bashobora gukomeza kurikoresha uko rimeze biramutse mubona hari ibyahinduka mubona ari nk'ibihe
urakoze cyane nibaza nk'uko natangiye mbivuga uburyo bimeze ubu biratanga umurongo biratanga uburenganzira ni intambwe nziza ariko rigatanga icya mbere rigatanga uburenganzira ku bantu bamwe rikabura imipa abandi ku bandi kutabubona ikindi tukifuza ko hajyaho iteka rya minisitiri cyangwa se amabwiriza ashobora kujyaho kugira ngo asobanure neza ibibazo bishobora kuba birimo bitarimo gusobanuka neza nk'uko yumvaga bamwe mu baturirwa nako bamwe mu bantu ku mirongo babazaga icya mbere kureba irebye ririya tegeko ryacu ntabwo ririmo kuvuga ni ryari umubyeyi yakwiye kuba yegurirwa umwana icyo ni icyuho kirimo twibaza ko umushinga w'itegeko yazagerageza umushinga azagerageza kureba icyo cyakongerwamo ku buryo itegeko cyangwa amabwiriza cyangwa iteka rya minisitiri ishobora kuvuga riti igira umwana umubyeyi wasabwe gutwitira abandi amaze ushobora kubyara umwana bazahita bamufata abe uwawe wareba ndetse ikindi kirimo bwa burenganzira bw'umwana nabyo byakwiye kuba itegeko rireba niba rishobora kubishyiramo ku buryo igihe umwana ageze imyaka runaka akaba yifuza kumenya ababyeyi be umubyeyi wamwibarutse ashobora kubimenyeshwa nk'uko yirebye muri Afurika y'Epfo babiteganyije ku burenganzira bw'umwana bakavuga ko mu gihe runaka umwana yakwiye kuba amenyeshwa ko inkomoko ye cyangwa se ushobora kuba yaratanze intanga niba ari se koko abwite babana cyangwa se ari undi ibyo nabyo bigasobanuka. Ikiza kirimo ni uko hariho ko amasezerano azakorerwa kwa noteri nk'uko amasezerano asanzwe akorwa ariko nanone ikindi hakabaho gusobanura neza ko wa mubyeyi wemeye gutwikira wemeye gutwita ku nyungu z'abamusabye umwana ibihe yakwiye kuba agenerwa kugira ngo atayumva ko hazabamo agiye gukorera ari uburyo bwo gukorera amafaranga kuri wa muryango ariko na wa muryango nawo hakabaho kukoma mu nkokora kugira ngo utazumva ko ufite ububasha n'uburenganzira bwose kuri wa mubyeyi wabatwite ndetse itegeko ritagaragaza aho umuryango wakwiye kuvuganikira ariko na wa wundi wasigiye inshingano ze ibyo agomba gukora n'ibigomba kubahirizwa muri icyo gihe cyose muri urwo rugendo igihe agifite wa mwana. Ikindi bakamenya ko bivuze byaba byiza itegeko rikoroshya rikavuga ko ari kuri buri muntu wese ubwo byaba buri muntu wese bivaga ko abantu bafite ibyo bibazo bashobora kuba barenze gusa abashyingiranye bashobora kuba bafite icyo kibazo ndetse kikaba ari n'ikibazo cyatumye atambukana n'umugabo cyangwa cyatumye umugabo amusaba gatanu icyo gihe rero ari cyo cyatumye umugabo amusaba gatanu yari amaze gutandukana uyu munsi akaba yifuza noneho umwana kandi yari arongi gatanu icyo gihe ubona ko uburenganzira bw'abasa butubahirijwe kandi n'itegeko nshinga rirengera abaturage kimwe twumva ko itegeko ryavuga ko buri muntu wese waba ufite ibyo bibazo ariko hakabaho nanone gufunga ku buryo nk'uko ibindi bihugu ari Afurika y'Epfo ari mu Buhinde ndetse no mu Bwongereza bavuze ko umuntu yakwiye kubanza kugaragaza ko kuko afite ikibazo gituma cyororoka mu buryo busanzwe ku buryo buri umwe atabikoresha mu nyungu ze nk'uko ashaka.
Ibyo mu kigo mukoramo hari icyo murimo kubikoraho mu bijyanye n'ubuvugizi ku buryo ibyo bitekerezo uvugiye hano ku Ijwi rya Amerika haba hari uburyo mubishyikiriza abakora muri leta ku buryo babitekerezaho bakabishakira umuti?
Yego turimo kubikoraho ndetse n'umuyobozi w'ikigo umunsi ku wundi agenda bamwegera agirana ibiganiro n'inzego zitandukanye natwe batubaza tukaba turimo gukorana hafi na hafi na minisiteri y'ubuzima kugira ngo tugere ibindi bitekerezo tuba twakuye mu bindi bihugu bagiye bashyiraho ayo mabwiriza ese tunajya dufasha natwe n'abanyarwanda no muri sosiyete nyarwanda kugira ngo ubwo burenganzira bumeze neza navuga ko turimo kubikora hari ibiganiro bizakomeza n'igihe y'umushinga w'itegeko zavageze mu nteko bivuze ko tuzafatanya n'indi miryango kugira ngo dutange ibitekerezo ndetse n'umurongo uko twumva byagenda kubera ko bitari umwihariko w'u Rwanda mbere ko n'ahandi bikorwa kandi n'uburyo byayo bikorwamo bishobora kubona ko ntacyo bitwaye u Rwanda naho byakorwa gutyo.
Reka dusubire ku mirongo ya telefone, turagenda tugana ku misozo, dusigaranye minota mike cyane. Twakiriye Kwizera Lucky Ahmad ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ndashimira Leta y'u Rwanda kuba yarabashije kubitekereza kuko ni ikibazo. Hari nk'abantu baba bafite nk'ikibazo cyo kuba batashobora kubyara, ariko ugasanga wenda ni ikibazo kiri mu biyorofike, ugasanga bo bashobora kuba intanga zabo zishobora kuba yare mu mwana ariko ugasanga nk'umugore wawe umugore ugasanga umugore we ntafite ubushobozi bwo kuba wenda uwo mwana yarererwa muri nyababyeyi. Icyo ni igitekerezo cyiza nashyize Leta y'u Rwanda kuba yaragifasheho ikagishyira mu bikorwa, kuko na wa muryango uzaba utabasha kuba wabona umwana uwo ubwawo uzajya ubasha kuba wabona urubyaro binyuze mu wundi muntu. Icyo ni igitekerezo nashima. Kongera nkavuga mbese ese uwo mubyeyi ariko wenda hari abantu imiryango yagiye gutwikisha ahandi umwana, ese bizajya bisaba imyaka ingahe kugira ngo wa muryango uzajye gufata wa mwana, ese wa wundi we wabyaye watwikiye uwo mwana azajya aba amufite uruhe ruhari? Nicyo kibazo ngira ngo mbaze.
Urabaza ngo iyo umuntu atwitiye abandi atanga umwana ryari? Amutanga akivuka? Amutanga nyuma y'imyaka ingahe?
Ese niyo amaze kumutanga nta ruhare cyangwa se nta nshingano aba kimufiteho?
Icyo ngicyo cyo bari bagishubije, ariko reka ne kumuvugira umutumirwa arahari, reka gusubiza.
Yego cyane, nkuko nari nabigarutseho ko mu mategeko y'u Rwanda ari amategeko iriyangiriza ikabigaragaza uko bikorwa, ariko tukaba twifuza ko ari mu byajya mu mushinga w'itegeko ukaraba kwemezwa kugira ngo wa mubyeyi wasabye gutwikirwa igihe ahawe umwana hari harebwa uburenganzira bwa wa mwana. Ariko nanone umubyeyi watwikiwe bamusabye umwana nawe igihe atanze umwana ahariho kureba ko ububasha bwa kipiyeni, kuko aba abundi ahandi bigaragara ko iyo amaze kubyara ububasha bwa kibyeyi biyanduye igihe udasigaga amasezerano, kubera ko kubyara yabisabwe kandi agatera ingingo yumvikane no kubusuke
Christophe Sengoga, umuyobozi ushinzwe ubuzima n'uburenganzira mu kigo Nyarwanda giharanira uburenganzira no guteza imbere ubuzima HDI. Reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika, by'umwihariko ikiganiro muri Sanga. Ye, mugire umugoroba mwiza. Nshimire inshuti zacu mu mwihariko kiganiro muri Sanga twari kumwe muri aka kanya. Nshimira cyane kandi ku buhanga bw'ibyuma Peter Handley wamfashije kubagezaho ikiganiro, na Nadia Taha wamfashije kwakira telefone zanyu. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Je, turasubira mu kanya mu makuru ya Samuel n'igice. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
I think